Yeah, God to her, the way she work. God bless, the way she talk. Madness, how many knock? Success, Nicki Mlock. She took my number, then she called me back. Ibuka kwa ndinga, uko lipo paki. Macho mingi za watu, mia pana staki. Kumbe reason to mingo, chuma mishkaki. Venye mebeba basi, ndiye kawa ndiyo mwanzo wa miti kasi. Kila siku tuko chimbo kwa fasi duasi. Tungi nyingi na mikasi mpaka basi. Kajikuta shata shata. Kumbe wife husband kashacha chata. Anapanga kutupanga kakarata. Atakipata anachotaka.
Evelina, 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 Evelina.
Ukimcheki kama wife material. Single mother ana banki mami low. Love affair haitaki mkabeko. She depends on haki hadi go. So let's take it down low. I like the way you are making money mo. And I wish ingekujua gata before. Cause you like this gangster how I roll. Oh, umebeba family. Usichetuke maisha yako badili. Wewe si baba ila mama kamili. Maleza mtoto ni wazazi wawili. Kajikuta shata shata. Kumbe wife husband kashacha chata. Anapanga kutupanga kakarata. Atakipata anachotaka.
Evelina, 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 Evelina.
Eva, oh Eva, you give me love and everything.
You give me love and everything.
You control my vein, my blood in my vein. Oh, 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 oh. Evelina, Evelina,
Evelina.